Abantu abalala basatu be bazuuliddwamu ekirwadde ekyebola ebundi bujjo wano mu ggwanga ekireetedde omuwendo gw'abantu abakazuulibwamu obulwadde buno okuwera bataano. Kikakasiddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine bw'abadde mu nsisinkano n'abamu ku baminisita ab'ebyobulamu okuva mu mawanga ag'okumuliraano okuli South Sudan, DR Congo, South Africa n'awalala. Atwine ategeezezza nti abazuuliddwamu obulwadde buno okuliko dreva eyatambuza munnansi wa DR Congo yasooka okuzuulibwamu obulwadde buno mu ggwanga era nti afuna bujjanjabi.
Information gye twafunye nti waliwo omukyala eyajja mu ggwanga nga tetunnaba kudiclaringa bulwadde buno ennaku z'omwezi 10 ngaali mulwadde bunya ngaali eyo ku kitanda bw'atawona najja n'akrosinga bw'atuuka Arua n'asekaringa ennyonyi bw'atuuka wano n'agenda mu ddwaliro erimu eya private ne bamujjanjaba n'abeera ennaku nnya n'avaayo n'addayo e Congo. Naye kati omuntu eyamuleeta pilot eyamuleeta yatubuulira bwe yawulira nga tukoze announcement eyo n'atubuulira nti bannange waliwo omuntu gwe nnaleeta nzijukira yali mukyalo yali talina maanyi nemuyamba okumusitula nemunayingira mu nnyonyi yali mulwadde ate yajja muno mu Kampala okujjanjabibwa so netandika okunoonya omukyalo oyo okutuusa lwe twafuna erinnya netugenda mu ddwaliro netunoonya okutuusa lwe twafunye sample mu ddwaliro gye yalimu so netujjayo sample netujjwa netwatestinga ng'eri positive naye ekirungi nti bonna abaamujjanjaba tewali muntu eyafunya ate n'ekirala ndooza we yajjira kuba bwe twakebedde twasanze nti obuuka bwali butono bwali butandise okukendeera so yali kulebu ndooza nga agenda awona.
Atwine bw'ati asabye abantu okusigala nga bakaka mu kubanga abo bonna abaakwatagana n'abalwadde abakakasibwa nti bazuuliddwamu obulwadde era nti balondoolwa. Ono era akubirizza abantu bonna okubeera obulindaala n'okusigala nga bagoberera enkola zonna ezaateekeddwawo okuziyiza okusaasana kw'obulwadde buno.